moye tifunzitseni kupemphera
muka mapemphera muzine nakuti
atatea chomole mwamba sinala nuri resepwe ufumu anuose ufuna kwanu kuchititwe monga kumwamba choncho pansi panu mutipatse ifelero chakudya chatu chalero mutikululukire ife sochimwa zatu monga ife sochikululukirwa samtendere kama siku hatu anu mwachifundo chanu titandize nikuti chonjo titekule kaza kwa ipanta wizonse ndiko peza mtendere osa opa chovuta chiri chose Zera moyo sata Ndimpulo mose watu Yesu Kristu amene Azabwe ranzo Opeza kote ufumu